not.
Wo yirawo novimutu enyong tobe wava apeto lafe apeme.
I think that I was studying some scripture.
Mesusu be meno nusrom le ngonglo adenu ya de yiva yi. Eye wo globo na esime Yesu tere Jerusalem ngula.
That the disciples lifted up their eyes and they saw.
Wo be nusrom la wo konku oji. Podu kokela le ajogeda.
And they begin to rejoice.
Eye wo de asiji jopopo me.
Now wo globo na.
Tifia e wo le fiadu fola dogedo.
Eye ngutu ade si no nya labom alo
no nu funto esime wo sra palestinia po eto pe medidi o la ngu eye wo globe azon amewu pesiva yime ye vado te pe ade sike ne amewu vado bali ame ke po mo ape kona khakhala
Jesus and the disciples
mo de kama siji yesu ple pensron la wo zon rema yila Ebena, ne, upo duwala, udea asi aviva fame.
Yinga,
mkwe sebe, nana lisi, nene munu surola mawu, lenkeke mawu me. Sele wome, bena, bena wu gale, fiarufela, drogedu ake.
Now it's almost time. I believe that's the feeling, it's on the people.
Ke azon, gani ale susu mvo. Eye mesusu be sese lame maye le ame wo me bena fiadufola sokbe voken na dododo ake.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor,
Novi untu Neville, nyepe klola nye la kle yaira tola, ponukli mchifi la akude akbagbaje jele nyonyon, sikbona le zanfe ade wo me le akbado ame afisi angu be nyanokbe domda de eta.
And I told him I thought it was
Eye meglone be mesusu be anye yayira nane.
You just can't have too many revivals.
De komia tenwa wo nyonyo sogbo akpa o.
Many times
Eye zigere la mie dua susu si menyo kure nyonyo.
A revival isn't so much as to
bring
in new
menye kaka kabe wa klo ha me vie ye o ve o.
Kake
enye be wa nyonyo nusi le mia si hohola. Eye mele
I like to say this because I say
Me dipe mak blonga sia ela bena mele ek blom to nye jimeke bena me jesese la me ade sese le agbadwa me si to vovo to esino anyi tan ho 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 lagbo
a feeling of a deep spiritual sense
sese la me gbogbo meto pe First, I said the toade, Sigre Alessi, one on a tan, at the Freddy DNA.
That something that settles and it's
Nana Massi, who are you know, aye, Gomerodo of Alessi, aye, Macade Gibe, Mau, Ayra Hammer, Suecia, Ple,
again,
Ake, Le Efe, Unsame.
And I see the building program going on.
Aye, Macaba Hotu to Fododua, Legi Yim, Ke, Mabube. Ugandeng to winye. Ela bena edato alo edidi ola. Mi ametitia o miela hawa wamuo dege adadi agugo atue de hevi o sime. Ke miya lia si katra kwi la. Nitova yi meto mo afanfe jesidofo ma singefe bla ton langu fishia. Nyemenye ngto han o. Me wasi benu si dere iya deke han o. To esime menonu dudugba drumna Christmas na. La, me kwa abe fe uye nyi, uya den, fe uye nyi, ke deko wo yi afyade. Deko esi akata afya bena, dusi noa anyida me le miya si le afisya o. Gake miye le esi gbona la jim, ke eya inge dusi fe tula nye ma u. Eye, nuwugu mele afima noge o. Ndisiya esime no nufu mkure, tanya langube, jidada nkeke nye la. Keno akwa jem, be mada jidada de efe tefe, menye ale si wole vavan o, le titife ome, le ayiken, le esiakata. Kele efe po, alo nokeke vi, kukuya dem, alo akasa zikwime, otose koko ze o, do ekbo o. Kebun, le titre titi me, esi, wogubo duodo, ye epe sore me, wo le titre, kheleke klem abe fianyon wene.
A
Nɔnɔmema mee medina be mabu danye ŋu le. Nyemedi be mabu eŋu si gbe ale si wòle egbe heti o. Medina be mabu nu si gbɔna la ŋu eye menya bena ne sese le lãme make mieɖo ɖe mia dada ŋu. Mibu ale si wòle vavã le eƒe dzime la ŋu kpɔ. Togbɔ be ame geɖewo abe ale si hakpala gblɔe ene be agbea mebɔbɔ nɛ o. Gake agalɔ be yanɔe keŋ ake aleko be yate ŋu awɔ nane na wo eya ta mawu ata mɔ aɖe ɖe ta be woate ŋu anɔ agbe kpli wo tegbetegbe ale dzi le tsɔ yem ɖe ema ta. Nyemenya nu si tae o mewɔ gbeƒãɖeɖe sia ŋuti sia be mele nu ƒo ge fiẽ sia ne aƒetɔ la lɔ̃ be ame ka nye esia. Vavã la, nyemenya ale si mele ewɔ ge o. Gake nyemekpɔ vovo va se ɖe gaƒoƒo ɖeka miniti ewo kloe va yi le amekpɔkpɔ tɔxɛwo me ɣetrɔ la katã eye meɖo nu tɔxɛwo kple dukpatayɔyɔwo. Nyemete ŋu ɖo wo ŋu o. Eye medi be miayi edzi ado gbe ɖa ɖe Dr. Santa. Ele fɔfɔm nyuie. Ke míeda akpe ɖe eta eye Dr. Baldwin kple aƒenɔ Baldwin woa kple evea le dɔyɔyɔ kpɔm wole fɔfɔm nyuie. Medi be miade ame yeye aɖe miaƒe gbedodoɖa biabiawo me fia sia eyae nye Harry Lees si le afi sia atikedzrala la. Harry xɔ nye tɔxɛ aɖe eye tso keke si menye la mesusu be nye kristotɔ va se ɖe ɣetrɔ sia si nɔvia ŋutsu wɔ babia hena eƒe luxɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Nɔvi ŋutsu Mike Egan he míaƒe xɔnuvi si le afi sia he du la ve. Ke Harry le dɔyɔƒe le nɔnɔme sesẽ aɖe me. Nyemenyatã be ebua nenema gbegbe tso ŋunye o. Gake egbe eƒe osɔfo xɔxɔ fiẽ sia. Alo hame si wo yina ƒe osɔfo eye wòdi be mava kpɔ ye ɖa eye medi be mayi aɖakpɔe ɖa eya ta mido gbe ɖa ɖe haɖi ta. Dzi le mía dzɔm fiẽ sia le afi sia be míade dzesi xɔnyewo le afi sia. Tso keke Georgia la, nɔvi ŋutsu Welsh Ivan kple eƒe ƒome la wova. Gawu la, megale amedzro bubuwo kpɔm siwo nyemenyatã o ɖewo hĩ wonɔ afii ŋdi sia. Ne nyemewɔ vodadawo la, mele nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu Elma Collins kpɔm le megbe ɖaa siwo tso Phoenix, Arizona. O, nyetrɔ kpɔ o. Ewɔ si be ɖe miedo miaƒe keteke dɔmewuwo xexe gbɔna tso keteke gakpo dzi ene. Ke miawoe ɖo aƒe, nyemate ŋu abia tso miasi be miasi afi sia o elabena miekpɔ teƒe si nyo wu mikuia. Esia nyo ŋutɔ Phoenix edzrom be nye ŋutɔ manɔ afi ma gbe ɖeka. Emegbe mele nɔvi ŋutsu Smith kpɔm le afi sia si tso mawo ƒe hamea me si le egodo afi ma. Nɔvi ŋutsu Smith. Wotsɔ wo agbalẽ sue la nam mitsɔ va yi alo etsɔ si va yi etrɔ ye zã yina dodo ge. Nyemexli ha ɖe o gake made asi ete zi ale si menya be wòe ŋlɔe la. Ele be wòanye nyateƒe ŋɔŋlɔ vavã mawu nayra wo ke mekpɔ mɔ be enye dzidzidzekpɔkpɔ. Ke na ame bubu geɖewo hã mate ŋu agblɔe. Mi katã zɔ va agbadɔa me le afi sia. Ke hamavivi nam ŋutɔ ŋdi sia esi nɔvi nyɔnu strika dzi be ele ekpɔm to gadza la me. Nɔvi nyemenonitɔwo le afi sia dzidzɔm be miexɔ wo ke o mi katã hã xɔlɔ̃ aɖe le afi sia mexɔe se si tso Illinois ke evia ŋutsu le nu lém le megbe megakpɔ miake. Eye ame geɖewo mate ŋu nyemexɔ se be meɖe mia dzi kpɔtɔ be nyemeyɔ miaƒe ŋkɔ o gake ɖeko medo dza na mi katã. Azɔ mina miaxlẽ nu fiẽ sia hena nusɔsrɔ̃ aɖe le ŋɔŋlɔa me le Mateo ta blavuvɔ ɖekelia me adze egɔme tso kukui gbãtɔa dzi eye miaɖiɖi axlẽ ke wi ɖekelia hã de eme. Eye esi wogogo Yerusalem eye wova Bethfage le amito la ŋuti la tete Yesu dɔ nusrɔ̃ la eve.
Go into the village over against you. Bena,
mi yi kɔƒe si le mia ŋgɔ la me eye enumake miakpɔ tedzi kple via le kame.
Loose them and bring them to me.
Mi tu wo ne miakplɔ wo vɛ nam.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has
needed. Eye ne ame aɖe agblɔ nane na mi la, mi gblɔ bena, aƒetɔ la le wo hiam eye enumake adɔ wo ɖa.
All this was done that it
Ken nu si ava me bena wawu nga si wo gblɔ ɖi to nya gblɔ ɖi la dzi la nu bena
Tell the daughters of Zion
Mi gblɔ na Zion nyɔnuviwo bena kpɔ ɖa wo fia gbɔna gbɔ wo le dɔme eye wòdo tedzi kple dɔwɔla si nye tedzivi ke esi nusrɔ̃lawo yi la wowɔ abe ale si Yesu ɖo na wo la ene eye wokplɔ tedzinɔ kple via ve eye wotsɔ woƒe avɔwo ɖo wo dzi eye wobɔbɔ nɔ wo dzi eye ameha la dome ame geɖewo ŋutɔ tsɔ woƒe avɔwo keke ɖe mɔƒo ke bubuawo hã ati ƒe alɔwo kaka ɖe mɔƒo eye ameha siwo le eŋgɔ kple esiwo le eyome la do ɣli gblɔ bena hosana na David vi la woayra ame si gbɔna le aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me hosana le dziƒo
ʋĩi
eye esi wòva Yerusalem la dubliƒo la katã ƒo zi gblɔ bena ame ka nye esia eye amehawo gblɔ bena ame sia enye nyagblɔɖila Yesu si tso Nazaret mina míabɔbɔ míaƒe tawo hena gbedodo ɖa o aƒetɔ míenya nu si koŋ míagblɔ nenye be míenɔ agbe le ŋkeke mawo me o gake míele agbe le ŋkeke gãtɔwu la me esime míele mɔ kpɔm na eyama be wòava ke esi míele dzadzraɖo wɔm aƒetɔ hele míaƒe dziwo dzram ɖo hele nubabla siwo katã míate ŋu aƒo ƒu tso agblemenuŋeŋe la me hem ve tso aƒe kple duta sia la
Thinking and in anticipating.
Nye le susu bum, kele mokpokpo me na ɣeyiɣi ma si ke mi ava kpɔ eyama, wa nɔ sɔ ɣi aɖe dom.
Coming down from the portals of glory.
Ato dziƒo gbowo me gbɔna, be wòava trɔ míaƒe ŋutilã gbegblẽ siawo awɔ, wo woazu ŋutikɔkɔe ŋutilã abe eya ŋutɔtɔ ene.
Where there can be no sin or no
Sime nu vɔ alo ku ƒe dzesi aɖeke mate ŋu age ɖo akpɔ gbeɖe o eye míakpɔ eyama ale si wòle eye míanɔ agbe alɔ eyama le dzidzime siwo katã ava va la me
míeda
akpe na wo ɖe hame sia kple eƒe kplɔla ta eye ɖe xɔnuviwo kple subɔlawo kple ame ɖe sia ɖe si vana afi sia la ta eye ɖe amedzro siwo le míaƒe agbowo me la ta siwo nye alẽwo tso alẽha ɖeka la me gake wotso alẽkpɔ bubu me
míabia
bena nàyra wo fia sia kple wò anyinɔnɔ ke nyi mí le wò nya me ale be míadzo le afi sia fia sia kple nyametoto kplikpã be míazu kristotɔ nyuiwo wu ale si míenɔ tsã na míayi kple mɔkpɔkpɔ yeye le míaƒe dziwo me kple dzidzɔ anɔ eƒe vava lalam ame aɖe menya nu o ne ame aɖewo anɔ mía dome si le dɔ lém hele fu kpem la míedzi kura be míaŋlɔ be wo le gbedodoɖa me o bena wo esi wo ge ɖe xɔ la me afi si míeƒo ƒu ɖo fi sia hena subɔsubɔ la heva nye dɔnɔ la na be woadzo le lãmesẽ me eye míele babiam na ame siwo le hayahayam siwo le woƒe aƒewo me kple dɔyɔƒewo hele dɔyɔbawo dzi hã míele gbe dom ɖa o mawu bena wò amenuveve nade wo gbɔ míedi be míado gbe ɖa ɖe ame siwo nye ɖematsɔlemetɔwo hã ta fi sia ame siwo meɖɔe kpɔ haɖe hekpɔ bena aƒetɔ la nyo o
That doesn't
Ame siwo menya nu si wonye be Mawu na lɔ amewo. Deko wo mete ŋu sena nu si woda ƒu la me o.
Oh,
Mawu, nabe radio dzi gbeƒãɖeɖe aɖe alo tomo aɖe nu la, naka asi woƒe dziwo ŋu.
Emotions may be turned to thee.
Eye woƒe seselelamewo na trɔ ɖe ŋuwò, hafi amenuvevegbo la nava tu eye woatsi egodo. Be woatsi tre ɖe ʋɔnudɔdrɔ me, nublanui kpɔkpɔ manɔmee.
Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord Jesus and for his glory. We ask it. Amen.
Kpe ɖe mía ŋu, Aƒetɔ. Míedo gbe ɖa bia nu siawo le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye hena eƒe ŋutikɔkɔe la miebie. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and
amewo yɔ agbo la nu fũu eye mɔwo dzi mimi ɖo. Teƒe aɖeke meli na amewo gɔ be woadɔn o.
They were laying outside the wall all over the ground.
Womlɔ gliwo godo. Le anyigba katã elabena esia nye ŋutitoto. Eye amewo tso xexia katã si li wonya la me va be woasubɔ le ɣeyiɣi sia me. Eyae nye ɣeyiɣi si me wowua ŋutitoto levi la. Ke esia ɖɔli woƒe gaɖeɖe tso kluvinyenye me le Egipte. Eye wolea esia me ɖe asi zi ɖeka le ƒe me. Ƒe sia ƒe la, ŋutitoto gã sia va me. Ke enye ɣeyiɣi veviwo alo nyadzɔdzɔwo dometɔ ɖeka le Yuda kɔnyinyi me. Elabena esia fia ɣeyiɣi si me wokpɔ gaɖeɖe. Dukɔ la katã dina be yeabu ɣeyiɣi ma si wokpɔ gaɖeɖe la ŋu.
How did each of us tonight?
Aleke mia dometɔ ɖe sia ɖe fia sia ate ŋu atrɔ yi ɣeyiɣi ma si me míekpɔ gaɖeɖe la gɔmesese si le esi na mí. Mate ŋu aɖo ŋui le nye ŋutɔ nye numetoto la me. Ale si etsi kɔ nɔ nye dzidahe ɖevitɔ la wum be yeakpɔ Mawu. Me susu be o ne ɖe mate ŋu ayi aɖaƒo ʋɔ nɛ aƒo nu kpli sẽ la ke eme kɔ ƒãa be mienya nye ŋutinya. Metsɔ pepa kple nuŋlɔti eye medi be maŋlɔ leta nɛ elabena nye mate ŋu aƒo nu kpli o ke menya be enɔna ave me elabena mese wo ƒo nu nam kpɔ hekpɔ eƒe zɔɖeɖe le ave me. Eye le mɔnyanya aɖe si dzi metona enuenu ne meyina degbe alo yina akpa aɖe ƒe la, mesusu be make ɖe ati ŋu eye maŋlɔe na amegã Yesu. Le mɔ aɖe nu ko be agba ma nakɔ ɖa le nye dzi dzi. O, le zã ma me le gama la, mate ŋu aŋlɔ be ƒe si me xɔ, mate ŋu aŋlɔ be nye ŋkɔ gɔ hã ɣe aɖe wo yi. Gake nye mate ŋu aŋlɔ gaƒoƒo ma si me wòɖem tso nu vɔ me la be akpɔ o. Nane dzɔ le menye ɖake si kpe ɖe ŋunye le gaƒoƒo sesẽ do blukɔwo me. Nye gaɖeɖe ƒe gaƒoƒo la, nu vɔ ƒe agbakpekpe wokɔ ɖa le dzinye eye mezu ame yeye. Tukeke ɣe ma yi la, mezu nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me. Ke Yudatɔ siawo la, wovana ƒe sia ƒe. Ke tɔsisi aɖe le gbedoxɔ la me. Eye woɖuna abolo kple gbevevewo kpakple alẽvi henɔ atsi tso tɔsisi sia si le gbedoxɔ la me la me. Eye wo katã wodzɔa dzi le esi Mawu trɔ ŋkume ɖe wo ŋu heve wo nu la ta. Ale esi wònye be ŋutitoto yi esi ke menye ŋutitoto ko wònye o, gake enye ŋutitoto tɔxɛ aɖe hã.
You know, there's sometimes that we go to church.
Minya, nana li sita mye yi na solime. Eye, mye lona da abe mye yi. Kake yi ade wo yi la, nana toche jona. Ke eyi yi si anye ema wo togbe ife deka. Hamia yo fun kule mokoko. Abe ale si wo le egbe ene. Hamesi yo kata lone, pe nku o noa, ediyambe. Wadore agulame.
And I believe it's a great deal that way today.
Eye mekwe sebe nyagande wunye nene make ebe. Na amesi o lone hele mokbom nela.
The air is charged with expectancy.
Yame yo fun pele mokbokbo gan.
When we are living in this day.
Esi me miele agbelen keke siame.
Eye ye si anyiba ne wakbron la.
Zu abe wope go gande ene.
Science is telling us it's just
3 minutes until midnight. Etonko, be zatife na do.
Eye mekade jibe mye khlen. Apa fia ma fe nguti nya nyito ade.
Abe nye ke ene.
Said that if there was another war, it would only last just 2 or 3 minutes.
Ne afabubu aga jola. Ano anyi waditi abe. Niti efe alo etonko. Bade gbefe afa wawo kule tu dada kule bedo fwe doo kuku ma wo kata nuvayi.
They claim the next war will be just 2 or 3 minutes.
Wole gbeblombe afa si aga vala akho mniti efe alo etonko. Bede kala ame madu ta ade le nutunua vugeda adabombu ma wo fwe deka. Eye ne ewe la. Bedi adi nya sefe wo le miya si la fi si afi. Bemia wuhan, niya dabubu ado engu anu make. Ikhia mema gatengu anu anyiu.
Ama siya mesila niti
toto dufu ya nyabena nana le jochom. Gake wome nyanu si tututu wanya o.
And that's the way it is today. Most everyone knows that something's fixing the
matter. Kene make wogale egbe. Ama siya mekulu nyabe nana gona jojoge.
You can talk to the sinner. You can talk to the merchant.
Atengwa glena nuvon wala. Atengwa glena asitala. Atengwa glena amesiame. Ke o enye mavutiti fe yade na hikiame.
But you can talk to a man or a woman.
Yakena atengwa glena ngutu klenga nusiwo le mokbom na epe vava. Eye ngutu kokwe anoke klam le wope nkume.
They're watching for that great event.
Ule mokbomna nyajojo gama. Eyata yamakata gayo ake. Kele mokbomme nana nefe jojo.
The world doesn't know what's fixing to happen.
Hikia meme nyanu si bona jojo ge o. Yake ma uba gbela fe hamela nyanu si ele jojo ge. Unyabe magajiji u la gbela adi. Eye miakbo eyamanava adoto nguti kokwe me leso yadeji. Eye jifo vako ano eyome. Ke amesi woku le Kristo mela wako jui. Eye wayi adakwe eyama le yame. Eye enge nusimye le mokbomna. Ele miyajirum vevye. Ke woklona mi be vidada ma wokle bubwa wofo lupo wo. Esi wongo miye fomu le ngutisya. Wole ma wofo vasam le kwike le lidombe. Vasede ekaye afeto vasede ekaye dawo le titimbe yakpo abe ale si wohan le titimbe yakpo ene eye mi apo lonoto dibe yo aga pekpli abe ale si mi wohan mi dibe mi aga pekpli wo ene takpeka wanye ne eva be mi aga pekpli mi lonoto wo eye mi akpo le wo pe tititi nti la me
walking around with the air.
Eye wakpo nguti kokwi aga nozozom kule titititi fe domeni lawo ne nye lanku de wope dingu la ala si gbegbe wotro tu fafa kule domo fafa
and it won't be a hustle and bustle and jump and jerk
betre kule akbama jeje potiti kule akpasese numa gano anyu labena mikata miyava no mavo mavo mede du oh jima di titi fe akbeno yisi asime miye lela. Si eyi ya de kemeli nana na keu. Nu lalia. Akpase se nu wawo. Buhya da da son. Nu kanutie. Enye nkeke jingon ade.
Then. As they
Eke ma esi wo la la be nanana jola enye nu si nyira ngto be ame gbogbo to si wo no ngutitu to dufo la meten po eyama o evo ga ke a wo nya be nanana gbona jojoge ke ga wo meten po eyama o.
So would be at the coming of the Lord.
Nene make waganola afuto pa vavagbe amegede si wo chijimadi egbela wonya nye be nane gbona jojoge gake wo wo ma po egbede o.
For he will come in the stillness of the midnight to catch.
En labena avale santi pepe do du sisi me ava ko ha ma swe si pe nu le ajurom vevie eye wo le la lam le mo pombe ya po e ya mala jui.
That's the ones he'll come.
Eye enye amesi wo gbona ava ko ajui. Ame gede wo le agbele xexia me le aglotutu wo me eye woƒe luƒo wo le dzidzɔ kpɔm ɖe xexia me nuwo ŋu. Wo manya nu si dzɔ la kura o va se ɖe esime hame la natso yi ŋutikɔkɔe me elabena ava abe fiafitɔ ene le za me be wòakɔ wo adzoe. Ale miate ŋu akpɔ be mie gatrɔ va teƒe ma ke. Azɔ mie kpɔ bena mɔkpɔkpɔ sia bena Mawu ava kplɔ ame siwo. Le ŋɔŋlɔ katã me va yi la, nu ɖeka ma ko wonye bena woawoe nye eva dona kokoko na ame siwo le mɔkpɔm nɛ, kokoko na ame siwo le didim be yewoakpɔ eyama.
And I'm sure that that's the hope that
hey,
our hearts
tonight.
It's been about 6 months ago, I suppose, I was testifying.
I know, I believe it's the other day over here. I'm not going to say it. Eye magblo be, oh, mi buwe wupo bena, ate wafale e yi de siya de kulemea. Ke nu ke nabe magblo nenema, ke menonu fumto no vingu tu boswef ungu. Esi me yi be makpo ametiti kokwe ma, esi mi ese be enokukum le epe fe bla nyikle ejifo uhoho me la. Nyekple sronye mi yi de afima be miakpo e hati waku, ele kokoko be makplo nyade ne. Me dia be makpo etepe na ame kokwe ule ge gemde nguti kokwe me, ke ele be makwe, eye mie fia hufoti wo le miakpe huate. Gake esi me do afima ke vudu gede hua me la, tokwi ganti ti la mlo anyide kona suya de me. Eko efe ta yi ji esi e wopo mbona. Evlu efe aboko kui gule si wongu la gele plo yue la da. Eye wotu abora nam. Eye mekple asikone. He do li se siyembe fofonye, fofonye. Israel fe ta siya damu wo ple efe sodo la wu. Ela bena enye ameko kui. Ma wu vola. Eye magblo be novi ngutu Bosworth. Me di be ma bia nya de wo. E kwe se be ya kwa doyo yo a. E glo be. O nye me le dolem go ha o. Me glo be anyo. Nu ke le wo wom. E glo be me jo yi na apen. E be de di te mwenye. Nu ti konam. Ke de ko me di be ma jo yi apen.
I said then you realize you're dying. I said I want to
me glo be eke ma enya be ye le kukuma me glo be me di be ma bia nana wo le wo fo bla adre ple eji fo gede wo fo subo subo do fo wo kata me la eke enya wo miniti di anyi to wu de na tengwa glo na ma amaga eye na glo nu me toto sie na wo le wo agbe mo kata me.
That you could count your greatest hour.
Si na tengwa bube enye gafofo ji anyi to wu. Ma no agbe akwa efe fela. Nye ma ngulobe akpo. Ale si woli efe nku yi bo wode chinye kpom to efe ganku o tame.
He said, my dear brother.
Ek blobe novi nye ngutu lolwa. Fifi enye nye agbe fe e yi ji anyi to wu. Ni matengwa asusu e yi adeke kpo si gaji anye wu fifi la o. Me den kupo efe nkume. Ke blobena amega de enya kokoko be yele kukuma.
He said, Brother Branham, I'm laying here
egblɔ be nɔvinu tu Branham memlɔ anyi ɖe afi sia le elalam ɣleti ɖe sia ɖe be wòaʋuʋɔ ma ava kplɔm yi aƒe kpakpli. Nenemae woku nae, nenema wodzonae. Ke abe ale si mienia bena gaƒoƒo aɖewo siwo nu hafi wòaku la, enɔ wònye ɖe wònɔ anyimlɔƒe le dzime wu ŋkeke eve. Eye esi wògbɔ va eɖokui me la, etsitre le xɔa me hede asi nuƒoƒo me na srɔ̃a. Tete enumake la, ewɔ abe eƒe nɔnɔme trɔ, eye wònɔ asi nam amewo gaƒoƒo ɖeka alo awu hã kpakple xɔlɔ siwo ku anɔ ƒe bla ene alo bla atɔ̃ va yi. Dzimetrɔla siwo wòkplɔ va hamea me, ena asi dada kple fofoa va se ɖe esi wònɔ agbedzo le eƒe ŋutilã me. Wòmlɔ anyi ɖe suɖui dzi hedɔ alɔ ɖe Aƒetɔ Yesu ƒe abɔwo me. Naneke meli si sɔ kple asubɔ eyama aha kpɔmɔ nɛ o. Ke esime nɔ nu ƒom na ŋutsu sia ku ɖe nya sia ŋu hebɔ numetoto ma nɛ la, megblɔ ale, megblɔ be, amegã, o, ɖe mava dzi anyi ŋutɔ wòa ne mieva kpɔ eyama, o, ne ava egbe la. Egblɔ be, nɔvi ŋutsu Branham, meganɔ vɔvɔ dom na amewo nenema o. Megblɔ be, nya kae dzi be yeagblɔ. Egblɔ be, o, meganɔ tete ŋukpɔ be yeagblɔ na amewo bena xexea me gbɔna alo Kristo gbɔna o. Eɖe afu na wo. O, megblɔ be, kpawo, taflatse na wo. Na ame siwo le mekpɔm na eyama la, enye nyadzi anyi kekeake si woate ŋu ase. Bena Yesu le vava ge ma didi o, eye wòakplɔ eƒe hamea. Wòatrɔ amegãkuku azu sɔhe ŋeŋe. Wòana dzidzɔ ɖe blanuiléle teƒe. Wòana agbe ɖe ku teƒe. Kukua atrɔ zu makumaku. O, eye kae nye si be mianya be ele vava ge. Wonɔ mɔ kpɔm na eyama, wonɔ eyama dzɔm. Eye esi wòva la, míekpɔ bena amehatsotso eve nɔ anyi, hatsotso ɖeka nɔ edzi, eye ɖeka tsitre ɖe eŋu. Ke nɔnɔme ma ke me míekpɔe le egbe, eye enye nua be eƒe vava ma amewo me kokoko. Esia yi si míekpɔ Yesu la, míakpɔ be ame aɖewo le eŋu siwo tsitre ɖe eŋu, ema enye Satana. Eye egbe hã ne míebu eŋu kpɔ la, míekpɔ nɛ be nua metrɔ fũu akpa o. Nenema ko wògale, amewo trɔna, ke amewo ƒe gbɔgbɔ ya metrɔ o. Ale esime woɖe kɔ kpɔ agboa nu mlɔeba hekpɔe wògbɔna le tedzi ɣi sue aɖe dzi la, mewɔ ya be nusrɔ̃lawo de asi ɣlidodo me bena dziƒo fiaɖuƒe la ɖo vɔ. Woʋu du va kpee, eye zi tɔ ɖe Yerusalem katã nane ku aɖe eŋu ne Yesu va la, zi tɔna kokoko. Eye zi tɔ le du la katã me, ke wo mate ŋu aɣle o. Eye ele be osɔfo siwo li le ŋkeke ma me nana akɔnta ku ɖe zitɔtɔ sia ŋu, elabena eva me le ŋutitoto ŋkekenyuie dzi. Eye wodo ɣli sesie bena, ame kae nye sia? Esime yame yɔ fũu, eye Aƒetɔ Yesu ƒe Yerusalem vava la yɔ yame fũu kple mɔkpɔkpɔwo. Nua dze abe ɖe nufialawo nanya nu si le dzɔdzɔge hafi. Nua dze abe ɖe nunɔlagã la nanyɛ hafi. Nua dze abe ɖe nunɔla mamlɛawo katã woanyɛ hafi. Ke nua metrɔ kura egbe o, elabena Gbɔgbɔ Kɔkɔe le ŋgɔdodo wɔm na Aƒetɔ Yesu ƒe vava. Eye esi Gbɔgbɔ Kɔkɔe de asi aʋala keke ɖe anyigba dzi la, nyɔnyɔ ƒe dzo lé le afi sia afi, dzesi gãwo kple nukunuwo va me, dɔyɔyɔwo dzɔ, nyagblɔɖiwo dogo. apostolo ngoli ya ira ukata fufufu la trova hame ame ake.
So as it was then, so is it now.
Nenema alesi wono tala, nenema wakale fifia, zima kose tope bokbok, wotolili dombe, ame kanye esia. Ame ade wole wodome kho, apoto yesu jise, blobe, enye ame nyui, de wo blobe, ame nyui wonye.
That's what they say today. They try to place him as a Napoleon.
Nene ma yo glona ebe. Wole jijimbe ye watu ya sokple Napoleon ade. Afawala ade. Wole jijimbe ye watu ye do amyade de sigbe George Washington mu.
Nyate kwetola ade.
Gake ewu ama.
Did you notice the reading of the
scripture? Demyede jesi ngonglo si nyekle la. Uglobe esia inge nyekwondi la ade to Galilea.
And they tried to say the same thing today.
Kewo galeji jimbe yewa glonu make ekbe. Ne wokbo apetofo zonde de gansia be. Wadodole la kple kukpe la do. Avala mseme. Ne wakwe be etzang epe kokbo. Le epe kami ame. He jesi ame wopo susuo. He kwe wawo tututu ave alesi wawo. Sime wono anje banji afie ne. He wunu siwo woglobe yi ava jola nu. Kakade jitwe la. Ame wokle ame wo lenya siabiyambe. Ame kanye esia.
They didn't understand who Jesus was because
omese amese Yesu nye la goma o. Elabena wo dometo ade keme tenu de jesi le wo pe suku wo ma o. Biblia suku kame wo dotso. Mawunu so pe kame wo dotso.
And so is it today. Most of
Ken ene ma wo kale ebe. Ame akpaka to si wo gbogbo koko esi amina la. O ma dotso Biblia suku me o.
Products of God's own choosing.
When your mawung tope tatia matonuo, gake jesi, ple nukunuo, ple nukutosio, ube wot dole bibla mala.
Accompany this.
Jiagobokoke gala yome, ne elezo demle amaotitina.
And they say today, what school are they from?
Justice ebe wole gbogblombe suku kame wodotso kase na gade twa mebe ya wonyonyokula koma hatonko kame tonenye.
I had an interview Friday afternoon with a
me wojedodo ade le fida gbetro pakle Roma Catholico fada ade sito Irish kame amele Louisville.
I know more than I'd been introduced to him a fine
Yes, you are Colombo, Ebocola, and yet I'm a young Balanguade, Eglobe, I'm a Gabranam. Komahaton koka wukuli mieli.
I said I'm not with any.
Megblobe, nyekle de kemieli o. Eye wukulobe, ekema de wudasi de jiwa.
I said, yes, sir.
Megblobe, en amagan.
He said,
Eglobe, amake dasi de jiwo.
I said, the Lord Jesus gave me the Holy Spirit to preach the gospel and gave me a commission.
Afuto yesu nam gbogbokokwe bema de gbofanya nyuela kenam dodo. Enyo, asita dara meji mae miehia. Yes, my glonaya pen from Lao Pobe, Mika Yide, Yamela Yahemden and Namuamu O. Yake won no offer and Kafa Abe. My globe, Mika Yi, Nemia Swamu for Gedewobe, Yasu Sofo O.
He said, tarry ye in the city of
Eglobe, Mila La Jerusalem to Lamme. That's what Esme, what don't send a mito.
He said that to man who
Eglonyasiana, a messio matanguang low offer and cock gohan O.
And after this, the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my.
Eye le esia magbela, neg bok bokokwe, lava mia chivola, ekema mia zunye dasedi laul, le Jerusalem, Judea, Samaria, ple anyigba fesefo oke. Emma inge asida dada mejila. Nungonglondi adekema lina mi ben, yesu yi suku adekew. Alo, for dasedi baleto bibla suku adekew. Gake, Biblia suku oli fun wodo le epen komme de konyinita. So wu, de nububu de siade, nububu de siade sinu anye kwa loki keme laka. Nung lo di adeke me lina mi to engube e yi suku kwa o. Evo gakea, suku oli fun wodo le epen komme so wu, e si woli le nko bubu kome vi de siade si le riate la me. Suku o.
We never have note of him writing the book. Yet this been more than the whole rest of the
churches. Yake agbanle gede woli wo ngulo to engu wo agbanle bubu si wo wo ngulo pola ke egbela epe bibla la yenye agbanle si li le kike me ama wo nya wu le agbanle kekele wo me yake mi kuye le ama sasra kpo gbela wo do li be ama kanye ayama mi kuye ma utona na si jesi gbe menye na ne ke wula he wona ne kli eye we be wonye mau eye esi wo kpo eya ma wo gbono he le soji gede agboame la wo dometo ade wo glo be enye amankuta ade wo gale esi agblom egbe mau nu so sron suku oli si wo fiana egbe be yesu nye amankuta ade bena enye amanyu ade wo dometo ade wo glo na go han be enye nyaklodi la aso ne nyaklodi la de de ko wonye alo amanyu ade la nye kpoto chi mi afa nu vo me ewu nyaklodi la ewu amanyu ade gake ha enye amanyu ade gake ha enye mawu nyaklodi la gake la ewu ema enye mawu si de edo kufia le nuti la me be wa de nu vo da
lots of the people say yes you will back
hello so domla amagbugbuade oglobe enye doyola oh miepe ofunku nanku agbaton miepe wona bafawo zon azonli miepe wo dogbarade de vilata eye njala jola eji yake mayila amama pomevio no eklom do ko be abolo ple tomalata kene nema mahawo le egbe kedewo ne doyola de lila ukamtie wo waje eyome eye deko wa deko wa suti jope ade ne wo jetola wa futu aglobe o taflache de na dogbera de tanyea benem afoto yesu na yodoma kasia wo dogole doyofia alo dobachi kola uka throne make ayi hifia makaba sibe avusi gatro yefe hede de gbo alo hasi gatro yefe bame abe ale si ngongolo la glon ene de ko no ayo mede nu nwi si wate wa po le gbo nta o zane abe ati pepe so ti ade alo alo nanasi si wa te wa po to egbo ke o mo po mo be ye wa subo ya ma o ama ka tutu magali le yiyim egbe anyi jela sheke nti wo dakpele eye de ka ko e trova to kafkafu ne alo ewo wonye wawo de kakwe le wotome trova tsoka kafune eye amama mlewo joyi akpe madama dei eye ne amewo le amerika si wongu mamu fengu se dakbele wa trova pechi wode mamu mula nyonyo ajole duko siame si anishinabe ahadekba fewo kata anno tutu si awo wade aha fiasa wo kule whisky fiasa wo daken ken womaga kpa wo o Ramo a yo fu eye fofo wo fo wa di puplu le kosira gbe zame eye ngongo ajo to du kosia me ka kene wo ponu si o ma wu wo wo va men la de ko wo do a li ben amakanye eye ma amakanye esia si va atika wo to amakanye esia musa ka me wo wo esia le never forget Nyamanglo bakpo gbedeo le Johannesburg, Jehe Africa. Nevado te tiko anom liti bla todongo, pakle yamavu. Meno yaman keke eton kle zan eton. Te di tengu nye ale bebe. Beble ya fie ma tengu atu. Wo wo komu ye asie fiapwe. La afisi ama wukukudo de ame akpe eton. Alo akpe bla ton. Alo akpe bla den. Eye kasi ame gede nga glokwe aji ko la. Bok bok okwe. Mekpo bosu aade to tefe avayi. Eye wo mlon jesi adede ejibe deban. Mekpo de kakwe ade si henya kle fofo akle dada he si to wobo. Si fe afo de kakpo asibi de ade alo enyiwu evelia. E do awuhi he to kakpla ku efe atalegbe. Eye esi mede jesi de kakwe la. Mega trokwe ake nte galabu. Eye le eyi ade mekbe la. Mekpo keke li mato de kakwi ade tame le keke amegala pe mekbe ke eye me de kokpo me susu be mekpo le afiade me le nku de enu eye keke li makoto le echi hena miti fi ade wo eye meno be gomedola jombe wale nyasi wo kple do ale mekpo de kakwi make tututu titre to epe kpoti awo fugbe eye epe atasikpo asibi de adela didi sokple evelia nyui eye megblona amega AJ Schoolman amesi la muti koko me fien sia meglobe amega Schoolman tro blonye nyawo pepepe enye mutega ade eglobe enyonto eye meglobe de kakwi sino anye de megbe afima si do awuhi ple Kakplawola, etu dua de si wo yua be Durban me. Si le akbado fwe alafa yu a ton le dukwa me. Bakle bosu.
And he had to slip away from his father and
mother. Eye de wo si to fofu akle dada bo heva. Gake efo, apoto yesu di se. Eye efe afo de kakpo asibi de ade to no viagbo. Eye de kakwila tikpo. Ye nye ma va titre. Kele akbaba jembe yale yefe kpua wo. Aye, ma globe, de kakui, a peto yesu dagbelengu o. Aye, enumake pe afo o tole eme, asibi de ade zunye sople evelia. Aye, woklo de kakui la va, nyaglope ji. Aye, dokita wo do yukpo le afima, mikpo efe foto le nye akbaleme. Menno titre de afima e yifwe ade, aye, mekpo hube mumu suye ade, nodu sim le moji. Eye wo didi etro magbe magbe tome heva lo atiade de tubiade si fe dalehe la no nge efe jime eye magblobe magbo fukbe mumu suyade si didi lo atiade eye de tubi da retoade si ho abe febi enyi la nge le efe jime ele nono mese siyade me amiade ke medo emu eye nimate wakwe le afiade ke le ameha gang bajama dome o eye Machitre de afima niti bien ade magblobe misa eme enye migabusu souvent o apeto yesu ye le efe titre titi mou samme e dog bokokoko edabe wa yi efe doji ke le afima la megakpong te gala gava ake ke nye matengu akpode tubula o ema ye tututu la keke lima va titre de ngonye abe ale simye kwe le foto ame ene eye wo titre de afisia mezon ye afima ke eye ye mamlo afima le nyaglope ate megblobe apenovi apeto yesu dagbele ngu o eye wo de asi avifa fame eno aglobe o gede megaglone be ne fo aglobe ne evala aku eye de tubila tipo de fa fo uchi no li tum no ma ukafu eye no akufo nyi he je anyi de dono ba si ji nyonu vi la mlol ji nuka wonye le mai lo ko tutula nyagala de titre le megbe da ke keto afo de kadro zipu de kachi eye afo kame de bubu ji eye wo globe wo amerika to meka atamna wo be na blon ko si je e wo nu siale la nam be ko ma ha ton ko hama si mena to mikuya nu de kama tututu wo nye o ma sena e ma o o me le mo pom na nu sia wo o hama o me le mo pom na afa tola pe vava o ke gbogbo ko kule afisia be wa dope e pe vava ji be wana wa fame e ya ta gede wo ame de sia de le didim be ya to ye ngto fo mo ne ne mai wo no le afima hatuto de sia de do e ya ngto fo susu
but that's not the question tonight
gake menye manye babia la tiesia o menye emangu melenu fomle o ke babia si bia meleni enye nu kam yesu sube esia nye e kawo ama kanye amasia si le yiyim le gbogbom le duko o men menye amagbeto we o amagbeto wo ma temu awo nanam nu o ama kanye sia le nu fom le gbogbom na ama wo le ama hala me abe esino anyide afisia tututu le afisia ene tepo vovovo le tekwekwele lame esime woklong nyonu wo ple ngutu wo gede embe le afisia wo le kukum ameka wonye detubima si zon yitipe lame ngutisia si anokosira etonva yila no kukum ple ngutik banle fe kansa si nona maple moji tututu le afisia afe no beti
asked three doctors that was with her.
Eye me dia doctor eto son sino anyikli. Mo no ade keme no esibe wachi agbe o. Ji enne alo aton le esi. Eye no nye no agbapa jembe ya kpa ubo. Dada globe gil. Maga gbova afeme ake o. Eye me dogo yide afisi wono. Eye apeto yesu fonu. Ale apeto glo esi. Ne eye de solime ke dong bebe. Wanyro ye le apeto yesu feng kome la. Eye wu lombe ya subo mau la. Atrok bova apeme. Ahaya. Eye me bie sebe. Den alon awo osia apeno. Eye wu globe. Nu de siye de si eglo la ma wwe. enu make la veve sese wo kɔ ɖa le etsi ŋkeke tɔmegbe la eyi aƒe me eye dɔkitawo magate ŋu akpɔ kansa la ƒe dzesi aɖeke o. Ame ka nye esia va le aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me? Ame ka nye esia gbɔgbɔ kɔkɔe si tso mawu gbɔ yie? Ekae nye wo susu le eŋu? Ekae nye wo susu esi enya wo kplɔ la? Eye esi ame siawo le zikpuiwo me le afi sia, ame siwo tso du la godo nɔ anyi ɖe afi sia le kpeŋui lém, nɔ anyi kpli ŋutsu aɖe nye si nɔ anyi ɖe afi aɖe le afi sia nye nɔvi ŋutsu menonitɔ le afi sia tututu. Ele kpeŋui dɔ lém, nye menya alo kpɔe kpɔ o, naneke ku ɖe eŋu o, eye enumake kpata la, enɔ abe ƒe eve va yi, mesusu nenema, alo nane nenema, ɛɛɖe. Gbɔgbɔ kɔkɔe yɔe hegblɔ be ale aƒetɔ gblɔ esi megaho ne kpɔ tso ema dzi o. Ame ka wònye? Ame ka wònye? Nyɔnu sia nɔ anyi ɖe afi sia nyitsɔ kɔsira gbe zi mamlɛtɔ sie wònɔ afi sia eva tso afi aɖe le Illinois le ŋufɔke la kasa ŋutete gã aɖe nɔ eƒe ŋutilã me eye wo jɔvɔ ŋutɔ. Eye dɔyɔyɔ nunyalawo nyuitɔwo dometɔ ɖeka le Illinois kɔe yina dɔyɔƒe gã aɖe be woawɔ dɔ nɛ le dzoɖagbe. Eye wòdi eƒe mɔ va afi sia. Nye mekpɔe kpɔ alo se ŋkɔ kpɔ le nye agbeme o. Ke enumake la gbɔgbɔ kɔkɔe do vɔvɔli ɖe edzi hegblɔ nɛ ame si wònye, afi si wòtso kple ale si woyina dɔwɔ ge nɛ le ŋufɔke. Ame nenie nɔ afi sia ye ma yi be wòkpɔ nu ma. Eye wòkpɔ nyadzɔdzɔ la ƒe tɔtrɔ gbɔ. Le ŋufɔke esi woyi ɖe dɔkita gbɔ la, wokɔe tso dɔyɔƒe ɖeka yi dɔyɔƒe bubu eye womete ŋu kpɔ eƒe dzesi aɖeke o. Ame ka nye esia? O Mawu kpɔ nublanui. Ame ka nye esia wɔ esia? Ɖe miakatsɛ agblɔ na miaƒe kplɔla? Gbeɖe. Ɖe miakatsɛ agblɔ be ame ƒe asi le emea? Gbeɖe. Gbɔgbɔ kɔkɔe wònye? Gbɔgbɔ kɔkɔe si nɔ miaƒetɔ Yesu dzi kple eƒe vava be wòaƒo ƒu eɖokui kple eƒe hame la ɖeke. Egogo ale gbegbe be ele eƒe kekeli kɔkɔe gã la kekem be wòaɖe ame eye wòakplɔe va kadede me Mawu gbagbe ƒe hame aɖe hena kɔkɔdzoe si tu aƒe la. Amen. Ame ka wònye? Nye mate ŋu aɖo miaƒe biabia la ŋu o. Nye mate ŋu aɖo nya ŋu na wò o. Gake mate ŋu aɖo nya ŋu na ɖokui nye. Ke le nyagblɔti kɔkɔe sia dzi fia sia le eƒe towo me. Ameha tutu la kple ame siwo nye aƒetɔ Yesu ƒe ʋuƒle la, mele esia gblɔm tso nye dzi ƒe agunu ke. Menye esi menye mia dometɔ ɖeka ta o. Menye esi menye ame aɖe si to vota ko o. Gake menye ame siwo woxɔ ƒle la dometɔ ɖeka siwo ʋu la le tsi na. Mexɔe se be kekeli ma si ku aɖɔ ɖe gbedoxɔ sia me fia sia la, ame ɖeka ma fia to eƒe dzɔdzɔme bena enye Yesu Kristo si le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nɔnɔme me. Ame ɖe sia ɖe si nya ŋɔŋlɔ la nya be Yesu gblɔ bena metso Mawu gbɔ eye megayina ɖe Mawu gbɔ. Hafi wòava zu ŋutilã esime wònɔ anyi kple Mose le gbeya dzi la, enye dzolilikpo. Eye esime Mose di be yeakpɔ eyama la, eva yi tsɔ eƒe megbe fie eye Mose gblɔ bena ele abe ame ene. Esime wònɔ anyigba dzi afi la, enye ame. Nu ɖeka make tututu si wɔm wòle egbe lae wòwɔ to ame siwo wòɖe la dzi. Le afi ma eva hena woɖe eƒe foto. Nu ka wònye? Le eƒe ku ɖiɖi kple tsitretsitsi megbe la, Paulo nɔ Damasko mɔ dzi gbe ɖeka eye kekeli gã aɖe ƒoe ƒu anyi. Ame siwo li kpli la womekpɔ kekeli la o. Gake eƒo Paulo ƒu anyi hewɔe ŋku agbatoe. Eƒe ŋku ɖe fu nɛ eƒe agbesusua katã. Eye wògblɔ le ɣe aɖe yi me bena nye magava do ɖokuinye ɖe dzi le ɖeɖefiaƒe agbɔsɔsɔ tawo la, wo nam nu aɖe le nye ŋutilã me, Satana ƒe dɔla aɖe, be wòawɔ fum elabena ɖeɖefiaƒe agbɔsɔsɔ la tae. Ke esi woƒo Paulo ƒu anyi le eƒe mɔdzi yina dukɔ aɖe si le ho wɔm akpa la yometige la, hatsotso aɖe si wogbugbɔ gadzi kukwa de si wo yobe koma matou. Paulo no moje be ya ti amama wo yome. Kekho akbanle de fe kotoku me be ya lewo akplo wo va Yerusalem. Eye anon keke fe afala keke liade diva ke fui. Le efe afo wo jifu anyigo.
Fell into the dust of the earth.
Eye wo jevuvu deti mele anyigo. Ati magbe ade di le keke li mame. Blobena. Saul, Saul, nuka nguti nele yonye metima. Eye Paulo trole efe mkwa bapa nono maya me. Sekboji, eye wote mkwa nguti koko keke li gama. Eye wo blobe afeto amaka nenge.
He said, I'm Jesus.
Edongbe ngenge Yesu. Meto ma ugbo. Mega yima ugbo. Meto ma ugbo va. Katro yima ugbo. Ekblobe. Enye nusasana ube. Na po afokbo nutonu u. De defia de kape. Leke kokwe maji. Eyi de ka le tefe mala. Ame ma gatengwa anye de ka make u.
Amen.
Afi wa yoyodo kube Kristo to. Afi ye watengwa de jesi edo kwila. Ele begba wa wo gbeji fe megbe fe nu metoto ma afisi wa togo ma wulen kuma klen kuma ele bena egbela ya tenwa kwa mudodo de sia de fo ma vi na tenwa kwa fotola na wo pepepe abe ale si wo to ngbebe ya wo ke ma wun sola da dewo ade egoma atida wa globe e ma nyen keke bubuto e sia ngutie alo enye agbeno ibubuto alo edafu abe ale si wo globe yesu ngube enye belzebul gbo gbo ene Enye afakala, eye numa ukatala, ndodo lewo sihan. Gakene amiade dogo Kristo kpo, hekpo eyama abe Paulo ene, alo wonu metoto flik po la. Ma unu sola wo me sobole kikia me si atengu ade, numa toto ma me atida le amemangu o. Susuma daye egbe numa toto me suosi o. Susuma daye uma atengu aglombe. Wokata wale kwa glombe, ameka nye esia, muka nye esia, afika wotova, ndodo mele wosi o, muka ngutie, elabena, nusi kata wanyaku inye, ma unu sosro si hameade wo, menye anya ma unu sosro inye akbe o, menye anya bibla inye akbe o, kebo mu anya eyama inye akbe, be na nya eyama, abe wodela toche ene, abe, eya amesi yo wofunkle efe anyinono, eno afima afi wojo, Ami ada ke melia tengu adida lema wo o. Ami ada ke ma tengu ade egoma adida legba wo o. Esi me nume toto ma jode chiwo la. Enya amesi wo nye. Na nye la. Enye Yesu Kristo e yamake eto egbe. Yide mavon mavon me. Ameka nye siya wo nuku siya wo. Ameka wo nye si le dojo tu siya wo wo mu. Ma unya glola wo nye. Ora Robert ye. Billy Graham ye. Jack Shula here, William Branham here. Ameka kenge ameala. Woto wo ade kemeleme o. Towo nu wo wonye.
It's the Holy Spirit.
Enye gbogboko kwesi dogo yi kule nyanyu la. Le jesi wo kule nuku nu wo kule nuku dowo me. Be wa jira to ko ade do. Ya me yo fu kule mokpo. Ble kose to si wo le mokpo mune be wa va. Ke ama bubu wole kpoklombe, nuka mwiti nyonyo siyawo lido, nuka mwiti mye wawudu. Mina mya bobono anyide hamia deme, nuka mwiti ye, wogblele hamia mele afi tututu. Bena, esime mye je hamia ye la tutula. Bena, mye hiya nukunu wo o, mye ga hiya nu siyawo ake o. Ne, mye le wotimula, ike ye tepe siyo wo jonale, mye hiya wo le afi siya o. Ne Branham fe akato didi, kede fe mamek la. Enyron.
This church is founded upon the principle
of the power and the gospel of Jesus Christ. Dodo woji. Eye zi ale si akbato si ale chitre la. Bokbo kwe ji anyila na kpomo le ame wofo lufo me. Be wade ame aha yue kle bokbo kwe. Eye wa yodo dono u.
To me.
Nanye la. Enye Yesu Kristo e yamake eto. Ekbe yide mavo mavo me.
Let us pray.
Minamya dukbeda. Ne menya amasi wonya o menya nu sikata kure asiangu o eye ejibe ya nyala de na wo wo mutete akowo asijia eye na gloto asikoko ijimebe dogbeda de tanye no bi mutu brana bena ma jesi eyama ke afotola na yerami le afisia fi si mele asiwo pomle
now heavenly father we bring
azon di fo vito fofo Mie he gbeda si sia ve kple kutete si nye ame si wokɔ woƒe asiwo yi dzi bena yewodi be yewoanya ame ka esia nye la, wodi be yewoadze si Yesu triakɔ sia. Bena eƒe vava, eƒe titre titi gogo ale gbegbe be dɔlelawo de asi dɔyɔyɔ kpɔkpɔ me. Ke ne esia va me vɔ la, ekema nyagblɔdia ava hamea me. Emegbe nunanawo kple nukunuwo azɔ aɖiɖi kaka ɖo dzesi mamlɛma dzi. Eye nu si akplɔe ɖo ava la nye kɔkɔdzoe. Woakɔ hame la adzoe. Ke mi aƒetɔ, ame siwo gblɔ be mienya wo le wo titre titi ƒe ŋusẽ me la, miele lalam hele ŋeŋem le ɣli dom le kuku ɖem be va Aƒetɔ Yesu, va kɔ wò hame la tsoe eye nawɔ adzo ɖa kaba Aƒetɔ. Elabena magadidi o la, amegbetɔ le anyigba si nèwɔ na wo be woanɔ agbe le edzi la wo ge, elabena wose to ɖe ŋuwò. Womesrɔ̃ ŋutifafa o, ke boŋ aʋawɔwɔ. Womesrɔ̃ dzɔdzɔenyenye o, ke boŋ wosrɔ̃ vɔɖinyenye. Aleke wɔ be ŋusẽ ƒe dɔ mawu wo katã o mahã? Aƒetɔ, nu sue ma si le woƒe tsi me si na be dɔ le wo wum ɖe ŋusẽ ŋu, wole agbagba dzem be yewoaɖi kɔ na esia le numekukuxɔ me le afi aɖe be yewoawo wo havi amegbetɔ. Mawu, ne ɖeko woate ŋu ate dzesi bena ŋusẽ ma si le wo dzrom vevie la enye Mawu vi la ƒe titre titi ŋusẽ, Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ be woatrɔ woƒe agbewo la, menye be woawo dukɔwo ɖe yame o, ke boŋ atrɔ woƒe agbewo awɔ wo subɔlawo. Ame geɖewo la, Adam ƒe aɖaʋadzewo dzi wotoa mi sɔ kple ame siwo menya naneke o ƒe hatsotso aɖe eye abe kɔmamatɔwo, abe ale si wowɔ le blema ŋkeke me ene. Gake abe ale si wotrɔ gbɔ nɔ dzidzɔ kpɔm nɔ akpe dam na wo bena wote ŋu tsɔ wo ŋkɔ ƒe ŋukpe la, nenema nye viwowo ƒe seselelãmefia sia Aƒetɔ le fi sia fi dzi sɔŋ le mia dzɔm. Le wɔ ŋkekewo me la, ame aɖewo dze agbagba be yewoade dzesi wo. Ame aɖewo gblɔ be gbememe ma ƒe xɔlɔ̃e Yohanes, ame si tso gbedzi va awu teti mele eŋu o, negbe alegbalẽ xoxoe aɖe ko woxata ɖe ŋuti. Gbememe ma si danyawo ɖo ɖe ɣedzeƒe kple ɣetoɖoƒe hegblɔ be wotsɔ fia ɖo ati la ƒe kedzi xoxo. Egblɔ be yenye eyomedzela, enye gbememe, edze aɖaʋa, eƒe tagbɔ gblẽ, subɔsubɔ dɔwɔnuku si nɔ kpli wo la, o Aƒetɔ, gba ŋku na nenemewo. Eye nenemake wògawɔe egbe hã, Gbɔgbɔ Kɔkɔe gã sia si do ŋgɔ na Aƒetɔ ƒe vava abe ale si Yohanes do ŋgɔ le eŋɔli me ene, hele ŋku gbam na amewo, na ame siwo medi be yewoakpɔe o. Gake ame siwo di be yewoakpɔe la wòla etsiawo, eye ame siwo katã fofo la tsɔ nam la woava gbɔnye, nenema egblɔ. Eye wo dometɔ aɖeke mabu o, ke mafɔe ɖe tsitre le nuwuwu ŋkeke la dzi, mieda akpe na wo ɖe esia ta. Eye ame siwo kɔ woƒe asiwo dzi fia sia la, mie le gbe dom ɖa o Aƒetɔ Mawu be wona ɖe ɖokuiwo afia wo le numetoto aɖe me le tsitre titi ƒe ŋusẽ me, na wòava me dzro Aƒetɔ. Ke ame bubuwo ate ŋu anɔ afi sia siwo mekɔ woƒe asi dzi o, gake hã le woƒe dzime la, wonya be yewohia esia. Mele gbe dom ɖa be nayra wo eye nana wo didi si le woƒe dzime. Ne míedo le xɔ sia me fia sia la, na míayi abe ame bubuwo sã ene, na míayi kple tameɖoɖo si to vo na esi nɔ mía si afi mieva, nenye be ema to vovo na wo mawu me lɔlɔnu la. Na míadzo yi kple nyametsotso kplikpã be míalé ɖe vɔsamlekpui la ƒe dzowo ŋu va se ɖe esime míaƒe luʋɔ nakpɔ kɔɖiɖi, bena míewɔ numetoto kpli wo eye míenya ame si ƒe nya gblɔm míele, elabena míedo go eyama hedzesi eyama eye míeɖo dze kpli na be nu siawo nava me fofo, yɔdɔ dɔlélawo kple fukpelawo. Yra míaƒe kplɔla vevie lɔlɔ̃a Mawu, míedo gbe ɖa bena nanɔ anyi kpli eye kple enɔvia nyɔnu lɔlɔ̃awo esime wole nyanyuia ƒe ha dzim hele gbeƒã ɖemie le woƒe redio dzi. Yra amedzro siwo le míaƒe agbowo me Aƒetɔ, na woayi fia sia kple agba ɖe woƒe dzidzi kpakple tameɖoɖo bena tso gaƒoƒo sia dzi yina, ne womenya wo hesubɔ wo tsã wo la, woasubɔ wo. Esi woanya esia bena nu bubuwo katã ava zu tofloko ke aƒetɔ la ƒe nya anɔ anyi tegbee na wòava me fofo tsɔ míaƒe nu vɔwo katã ke mí eye na be míakpe kple nudzianyi ma
And purchase my salvation on Calvary's tree. After the message, let's just bow our heads and worship Him.
Azon le gbedasi la megbe la, mina mia bobo mia pe tao asubo eyama, esime mia no hajim ni. Kule woji katan.
Because He first loved me and purchased salvation on Calvary's tree.
Amene nye long e yama vavan. Miko mnye pa si oji. Nya gblon nya sia abe da sedidi ene be melone o de me wonu kuwa minya de ko melona be ma no anyi ale ano nunum de fo me vieku le efe anyi no no me efe nya dogo e geje chi wo me e domido e klo mi va to dodo efe gbogbo la te e ke ma le ke gbogbo wo vivie be mi asubo ya mai azon e si mi e jo yina le ha mi ma chen sia la mi khayi mi ano asubom ke mi don kuji le kosira sia me la pe dodo la ta pe le afisia kura gbe chien mi ga ngolo beno vi mutu ne vie le fe radio jig be fande de le kosira gbe alo me mi ragbe o le ga a sheke me le YLRP wo se se joaji na ya we yade ama en haji ha alo ame ton haji ha ese se vivi nto mi ekle sonye ekle de via wo mi to radio ade da de fe afima eye mi boade en be mi se no vi mutu ne vie le fe radio jig be fande de Epe nga viviu, ple ale si wo doa ma si wo lona he xose la de ji. Nye mele siya glombe ma, mi amegiro si wo le afisya, ne ha mi areke mele miya si wo la, mi va fufu wo kle mi, magle na mi. Nye mele e glom le si wo no anide afisya ta o, gede amegan, me glom e siya zi gede, me lono vingu tu nevil. E siya, gbala, enye ma wu nu sron la, nu bato enye be, enye ma wu favi, nu avalia enye be, nena ma ko wo le, be siya be, me nye fe gede wo, Me trokpo gbede vie han o. Ek potonye o man nevil. Afeto yesu fe subola. Eye me susube ekho. Nyi tozama me yue. Be ma bie bene me do nanekele efe dodo wo me wula. Watengwa demona mi be. Nya va duk beda de dono wota. Ami adon wo va afisi ang tisi ya. Uwenye minyay. Eye suran suwe la do kafufu la ngu. Eye menon ufom na suranyel. Si le megbe afima kude engu. Ke alake bebe mye da kena ma wu de suran suwe la kle efe fume lonloa. Lata. E si anyon wito. Ne ekwa o sofo ade kle suran le yiye mune nema. Le tufa fa kle doku bobo me la. Emma wana be hamela nyona kede dejiwu deko gale vivim deji esi nke kawo vale yiyim nye lone kle mia fe jikata esobe kakla fe hade le mia sil mie jina ke yekle yesu fankola ke novinyonu nagba didi lami ne ekpoele akbali ame afima ke mie le mia fe kakla hala jike eye ne mie jiku kukbanto la mie jibe mia tro anasie mia nwewo esobe nagba didi lami
Of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go, precious name, oh how sweet, oh wonder and joy. At the name of Jesus bow we all ye prostrate at his feet King of kings in heaven will crown him Oh when our journey is complete plead. Won't that be wonderful? Precious name, precious name. Oh, sweet hope of earth and joy.
Amene nye don kum ya pa kaswe se mi ejina ejejila mi ga ngulo ba fu magbe dodora o mi don kujia ngeme telma do ma hi enye alo bedidia aloa mina mia te po sireka mi don kujia mina be do ma hi matengu aje agbagba kli mi sireka.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Oh, don't forget the family.
Amene nye wana fuma kudodora. Esia nyongto. Mina miyagatiko ake. Makatro esia va afisia ake. Melona esia. Mikatanda duazon.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Oh, Afoto, O ngulondi le ngonglo wo me. Bena, o tso takuvio kula, akota wiwo kapao lo fengutsi langu. Eye, gbogbo makomako o dogola ame wo me. Eye, dolele wo, po doyoyo. Nye le gbedomda o afeto be le nono mamake me wadze le esia wo me fiensia esie me dowo da de hiato wo kple dole la wo le afia de da le anyigba la jil la amia de le mokpom khele la lam na esia be wajo me le gbedomda fufu benana na esia na vame le viwo yesu fengkome. Amen. Azon me le babiage esi me mie bobo mie peta wo la ne mie no vingutu lonlo Smith le afisia si to ma ufe hamia me ame si mie kpobe enge nu tepe wo la ble ame dohu ma ufe subola abe no vingutu nevil le afisia ene ma biato esi be wabia ya yira wode miaji be miayi eji le kosira si gbona me ma wuna yira mi pasere esi mie agakpe no vingutu Smith. Mina simya nwo wakadodza na miyake le akwadwa me mauna irami.